this block, wait a minute.
It's black on the beat.
I'll never forget you, I'll never pretend to. Mepita kwenye jua, mepita kwenye mvua. You've always been so true, since you came through. Heri ungejua, mwengine sitojua. Sazile kukuwazanga sana. Picha zinakuanga zamana. Na vila nepanga nga mlana. Na sosi wazi ngoja paka vile tutaona. Na 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 na. Paka vile tutaona. Na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Show me the green light, tell me you're alright. Joko na dawa, ungepiga shower. Keeping this dark night, I'll be your moonlight. Hata bila power, tutakuwa sawa. Na kama unaniwazanga sana, mina wewe tunafanana. Najua pia uwe nangangana. Na sosi wezi ngoja paka vile tutaona. Na 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 na. Paka vile tutaona. Na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. I'll never forget you. Tena nimefunga foloko na uwa. Zako na uwa. Nani ya nipe dawa? Nani ya nipe dawa? Wewe, nani ya nipe dawa? Umenizoesha vila kaya ya uwa. Mama we, zako na uwa. Shigota watapamba. Nani ya nipe dawa? Nani ya nipe dawa? Ani anipeda rodi.
Ace Black on the beat.